Kopitan tu dabar. Oromia kisah tak kagabasi parti mormitu Kongresi Federalisti Oromo jadu tamal nama hidu hirujran. Tanerat tu jubeni tana parti Kongresi Federalisti Oromo obbo mulatu gamachu bilbilan pimpinat dubiste. Nami damu jirkun SS fat damu jiraj nani.
Iddo sani ciramani ye iddo ma dadda godina dadda kisah fakinya afgara bule hora ratin idamaniru. Nama baye tidame. Nami baye manas bayra. Waliso ratin idamaniru. Bedelle rat na moti Kenya idamani dosani kan nimbene jiru akasuma dembi dollo rat kan hidame itigafataman biro Kenya namni aka dula mato jiramus akasuma dodolo rat idamaniru ushashwande rat idamaniru ya arsima jechuda gadaba sasa rat idamaniru shala rat akasuma idamaniru gimbi rat kan sigaddisi su tafari bakalefa kan jedamani mana hida polisi da amma mati da mani gafi male kan jiran jiru akasuma simmo horro gudurura jimma gennati rat in kosa wa qoya kan jira mutokko daba rufa ammo abukato namati bala mafsadde tabi torba namateetu de ngadda akka charra kaba me hidane baaye kan nama gaddisi summo salamon nagash kan jira mu amborra wali sorat reba mecha chabe nami gafa tu dibe akwa tijiram nama nama rebu zinde tu baye rakisa raga amma fa Kenya fi asuma finfinne ke saati uta bole ana kura sadira galgalu basaati numa nyata rati nugusu dirriba kanjada mufuda me donni dake wala lame nama gafa nezinamne gurbanku nergide me esara karibe family dis barbadani nabani jiraf dweza argachu nindandamu
godina leedmo oromia mararati namoni kan isaan hidamani jirane chuud
idduma hunduma ti damera namai hidumale namana hiku imbetu e satiyanna ya moedani command post ya tamaydu command post ni mo e wakata yu imbeka mochiti rakisaada no ya denajira dubbi hiku rafa denajira je denami timulatu njiru
namoni kun malif hidamani
namni waragarma e nyumman ma targizi zani ma dufani fudani de mani hiru da male mali fidanta maltaete yo mati nage gavate namitti munju
himanna ni ratte diyaate jira na mota hidaman kana kesa kama na murti diyaatan jiru
amma warana mana murti diyaata ni kana andura jiran falmu da famfa ke jaba bukaton ke je kaba bera zin je ditti mera family masani tinne iyada yenne yo iyetta na dana fune dogar ratte kesina achirattu kana ba banke san kaba din unje ren yeden
kana fi mannan ratta daya tanjuru
azuma ta e no ire ganamu ma ko kursi makana ge su ni wan guddada ijeda ni tinuttu bu e utimatta namittimata ni injuru kana fi serbiyana jira seratu jira jide namni hidame take sera male hidame abalu atamitta kasa oyete iddo mana murtiye nadatte command postitu be kasi injuru command postini mo e sakani juru de wakate gargar basani barudaf sabatis mulate ojete jette wan ilala munjiru kurrakina videra idondumati
command posti da kan labsero atatama kana kesatti itgafatama ta command posti akata emotuman labsejira command postin kur wajira ofisan qabumo lafasan jiranis namin beknu esa euna kasanta anisin beknu najetan wajiran qabani command postin esa kan jiru gafachudaf addaba fachu fiadi gotanittu
Chasa kabla ya ni chasa amsani ya dana ujira chasa njiru garu rato jenna jira nundi gana da gana ukopesine wanigone rato jenna gina magar gana bavne isakan gara mana murti itikesina isakan imo barum salane jidabarsina nundi amma matika iddo dana tukoman posin ta ekaro jetera kanjira muinjiru eka yo chalu medania ya amma wanita utibiro toko furata ni chalu medanita ani omulisudi zanita ani rota embeku
hanga mati misensota ke san meka taw mekan manahida ke sajran waluma gal
amma kan andura ko man postin ta kuma gabasa ko diratti nama kuma ko to ko dibajar sadito ida mejira kana jala da maganyu kana jechun ndandamu misensu ke nyakan non deggaran kan filmata barakuma lama torbat e ke sat ko da fudatan undum tisani ida jiru iddo addat isikin dikalla fanni boye yumbin amma kana bla ko tisani kana din jechu da bayen utulfada gara kuma soddo ma akawai kuma furtama kuma bai ta undanda
motumman shorke summa tihida ta qabdu jechun himata parti le mormitu isino kana ratti mal jettu bumulatu
noi amma matti nagada socchona ilaa filamee dha wal barate inni dubbihiin nama lee shororkeessuudhaan nagaa booressuudhaan miti. Kanaaf immoo isaanii fi kan milikkita ta'uu danda'u bara 2006 keessa gara si'achiitti jeequmsi dhufaachuu hin danda'a. Namni amma ka'ee gaaffii ni gaafatu kana seeraan yemmuu ka'ee gaafatu nagaadhaan yemmuu ka'ee gaafatu nama nagaadhaan isin gaafatu nagaadhaan gaaffii isaa deebisaa malee loltuu itti ergitanii hin reebinaa loltuu itti ergitanii ragaan akka inni boora'u hin godhinaa jennee kanaan dura dubbataa turreerra. Karaa nagaadhaan deemna sabi keenyas harka ol qabi nagaa ta'uusaa itti argisiise utuun na deemu reebama. Kana kan rakkina fiduu danda'e kanaaf nuyi nagaa irratti hundoofne hamma ammaattis nagaa irratti hojjenna malee nagaan boora'ee biyyi badee adeemu miti. Nuyi gara seekitti biyyi kun biyya ta'ee nagaadhaan iddoon jiraatu saba nagaa akka uumamu kan godhuudha malee sababa nagaa booressu miti. Kanaaf warri kana jedhanii jennee irraa namni fudhata jedhanii yoo jedhan malee hammam beekutti mararaa qabee hamma godhaatti. Nuyi nagaa irratti hundoofnee hojjennaa inni.
Ittaanaa dura taa'aa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomiyaatis.
Komee paartii mormituu biraa dhiyaateef gama mootummaan deebii argachuuf garatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti bilbilus bilbilli isaaniin ka'u. Haa ta'u malee Dr. Nagariin kana dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan irratti gaaffii dhaggeeffattoota bira hidhamuu mormitootaaf deeggartoota isaanii gaazexeessotaaf namoota dhuunfaa ilaalchisee dhiyaatee tureef deebii kennaniiru. Namni tokko akka heera Itiyoophiyaatti hidhamee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Haalli namoonni itti hidhamanii jiran garuu haala suukanneessaa kan farra namoomaatii ka jedhuuf ennaa deebisan.
ቁጥጥር የዋሉ ሰዎች አያያዛቸውን በተመለከተ በሂደት ተጣርቶ እየተመለሱ እና ቤተሰቦቻቸው ተቀላቀሉ እንዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ
ነሞኒ ተዋና ጀለ ኦረን አካታቲ ቆረተመኒ ዮካን አካታቲ ቀበመኒ ጅረን ገመላሌን ደምሰ ከሳ ቁልቁላዬ ማቲሳኒቲፍ ካን ዴቢያን ከነመሌሲሞ ከነን ሂማናን ረት ያቹ ቀቡሞ ሂማናን ረት ያቻ አከጅሩዳ ragaan ani qabu kan mul'isu komaandi poostiinis qaama mootummaa fi kan aangoo heerri kenneef hojiirra oolchu kanaaf nu waliin ragaa wal jijjiirra namoonni to'annaa jala jiranis sirriitti qabamuu qabu namni tokko shakkame jechuun yakkamaadha jechuu miti haala kana kan qoratu koreen walabaa waan jiruuf gabaasa isaanii dhageenyee deebitti kennina.
Dr. Nagarii Leencoo gaaffiif deebii VOA waliin geggeessan irratti uummati dararamaa utuma jiru balleessaan mootummaa gama isaaniin ituun ibsamin yookaan ni haaluu jechuun kan dhaggeeffattoonni gaafataniif akka namanutti mootummaa walitti qabanii sobaadha jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Kana dura aangootti fayyadamanii miidhaa geessisaa akka turan jiraachuu amananii mootummaanis tarkaanfii fudhateeraa akka jedhan Dr. Nagariin aangoota mootummaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf hojjetaa jirra jedhan.